So I'd like to introduce a brother of mine and a friend of ours from Dar es Salaam, Tanzania. Please welcome Paul Clement.
Sema utaniacha Emanueli uko hapa uliahidi uwepo wako waenda nasi Emanueli upendo wako waniongoza kila niendapo Emanueli, na moyo wako, wa utulivu, wanishangaza, Emanueli, yeah. Uko hapa.
Se, ulisema.
Ulisema.
Emanueli, uko hapa, uliahidi,
uwepo wako,
waenda nasi,
Emanueli,
pendo wako,
waniongoza, kila niendapo,
Emanueli, na moyo wako. Shangaza,
Shangaza,
Emanueli, uko hapa, uko hapa,
uko hapa,
Emanueli,
uko hapa,
ulisema,
utaniacha.
Manukato. maisha. Emanueli.
Sing it together.
Pamoja nasi ulisema utaniacha hata mwisho wa dahari. Uko hapa
Jehova Shalom, Mungu wa amani, ewe Emanueli.
Uko hapa
Jehova Rafa, Mungu mponyaji, yeah, Emanueli. Uko hapa, yeah, yeah. Hallelujah,
hallelujah,
More music at gospeljingle.com.